you are gay.
Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na rowesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima. Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na rowesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima. Kuna msia luza pena juu alipura, tunauza nyama ya paka kwa mtura. Naziuza mimi na bena, do tunapurura. Ati niaje dosh, ana roll na manzi na nichura. Niaje na ni dosh, tunge mpiga picha but alificha sura. Ndani ya poto nilifall, na nijua chingri. Oko wapi niko na ndenga na sidi kuara. Fuck it, nilifall in love na nigri. Usoe toka mbishchege, hiyo ni swara. Avoid those people, nili jam sansia kahepa. Avoid those people, Adam nige kwa maderi but hangependa. Avoid those people, I'm cold in Nairobi still na rowesa. Avoid those people, kuna madhani ya mwokoti ya kibeti but angenita thegi.
Uliku unasema nini brother, tumemwoket kukublaze blaze. Una sweetizu ni runda na be, pere mende zita kurunda re. Saizo kani kwa macho nyanya, alitrai kunishika time ya Obama. Jump on them uko Obama, walichifanya wanakula nyama.
Naibia Paul kulipa pita kwa show vile kamare imeshika. Au ni wakuland, walipotea tangu zile enzi za green card. Riomo ni dead man na natembea, kotko aligongewa. Last mile by execution, huh? Aliponea. Drunken master kimunga swe, motherfucker from yesterday. Bada silas madred mucha pambaka na nita be. Anadai yoni ona beza jai juanga mini mnyama bed. Si utoka siaka mzee wakule vumbi si atfiki bay. Quality shook in fact usikuje kuna ideas kautoi to kiss. Drill team kuna sisi waze alafu kuna omarukis. Yo dubi si watu two pinkies kuna ukame si watu shtuki. Jiji nyuma hizo building dead amekuona kapata shugli. Model shuku waka market adi backbench kutunusa vidole. Si washa ma foreign every morning tukiendanga kole. Nikiwa ma drugs me keep it simple bo wezi pata vaska ujalipa dipo. Pirate ulimtoka iPhone tukamwacha zero bila ta earphone.
Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na rowesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima. Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na rowesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima.
Ushaibu on light skin ukapata extra pressure jurende ni ronga. Mrazi aliingia box ni mponeo mali na vile nimekonda. Mtani ni genje, kopro na geri, wana different slogan. Slim alibambo, belly litoka, na boya katoka. Tuesday morning nishawasha kishada, ndo munga anapiga. Asha ningisha orosho, bag ni thao, safa na shinda mbona jafuliza. Mina mastana ni hotbox, msala lithani ni meba kumi ni probox. Tunatingisha bali na chrome ki hantax, eh, sunajua hii ni fomo. Rende nilisikia kuna msanatisha, juu wakati imempita. Lakini nasikia ma socialite mboka kiisha, survival lazima. Nilikula mali ya njoro, njoro lipiga makali ya kazima. Nimpiga kiswahili ya mtamu, mbora meru na sote alikiba. Buti ni preacher, goda kibongo na juu utasikiza. Rende ni ronga, buti ni edi familia, shark mifika. Buti ni preacher, goda kibongo na juu utasikiza. Rende ni ronga, buti ni edi familia, shark mifika.
Kwa majina ni Papa Fadela, warazi wa ustukani aje nilipenya. Nikikafunga leo na sepa, ambia wa soro wa mgonti ndisemba. Mini mirako baby nasema mokoro wa mia lishika mimba kwa kesha. Kuna msela lijifanya sela, tukashika stoki yote katinga dewera. Kuna shuglieta kagi mbogi, bado kifu wa ibishagi hodi. Nilichoka gana window shopping, skizi wanalipa ni wavalie the clothing. Nikapianga kana nchoma lips, we zero na sisi Julie trip. We si guangi buda we ni bitch, kompeni kompe na kompeni stiff. Breakfast in bed na niko na side chick, raboni na stew ina curry. Heni na kopju weekendi ni shwari, shati Versace na imepigwa pasi. Tangu enzi za day kia nilikuwa natoka wato ima bano. Walishindwa kuni handle ka sufuri ya moto, you know the boy been stubborn. Avoid my follow meja, ujinga ni ugonjwa kupona ni struggle. Nikipula plazima uta notice, mi wanekana cut all in purple. Na hii dunia ina mambo, nikisota na kinda kid ni ngambo. Niko na TK bado top 3 kama jezi ya Carlos.
Mural incognito, jicho nyanya mfuko nzito. Madigaga azambao jumiwa na avoid some people. Unafaa kujichunga wadingo na makago wanga za imbo. Makara watapiga na pingo na dubis na machinku. Nairobi hii kudiambo kwa traffic tinga mawindo. Kula rada tafuna rido ama utameza maride. Promoter junkie mwenye show, make sure amekudunga kadipo. Ati concert bila malipo, avoid your risk. Kristo. Unafaa kwa avoid those people, watakuwekea mchele kwa disco, watakuingia mbosho ukishachemsha, unafungwa chipo. Yule boy wa snitch, nasikia yeu ndonyo info, anajua na mafaivo ndio kwa maana yeu tembe yanga na pisto. Oh oh, leo staki matembo, niko maji kushinda migingo, itabidi ni yanze kudetox, yani kupunguza stingo. Waba imenifika shingo, ndio kwa maana niko indoors, natembe ya mtani kitipto. Shh, avoid those people,
avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula mura distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na rowesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima. Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula mura distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na rowesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima.
Avoid those people, vijana kasisi yo mama tutu kituona utu. Avoid, tunachachisha na mamuiko, masaska vidungi ziko kenena udija pa kuna toy. Weekend ito jana ulipo, ketepa na njugu sazile, hakuna vurugu ni kujienjoy. Senanga maneno na people, elishe light, toka kita mundu manaki ama simple boy. Nizo vitisho zenyu misingizi, niko 20 na unanyima usingizi. Ni 420 kila siku kuivi, bila senti huku haupitizi. Hapo kicheza dondi pupupu, nikipita wanageuka bubu, jumadapa ni kama ilani kukuku. Way before, kina Gideon radio was unbogabo. Itabidi mupunguze bonga mob, jumi study zenyu ziko terrible. Here we go, extra pressure na zidi you render wrong. Iku jiji na testa to kill a zone. Hiri ziki ya mziki itakuja call, tunasaga mane mbaka Senegal. Kani heta ni better unija void, juni ngeta utakulu kipatwa boy. Wanateta tangu nianze leta voice, juna geza madapa wakai watoy. Nakuja kijeshi, nikidogo anadhani vigeti. Tunasonga hakuna kusleki, mindo tegia na sakwa dando na hesi.
Disclaimer a triple, mifanyo kwa cripple, kadogi na kuita na wizard. Avoid those people, ndenga ndio whipple, ripple effect venya miuleta vitishu. Danyanganya mikuja kwa hanya, mistani nandika ni kama nimetoka hangdown. Venye rende ni wrong, mikuja kwa shanda, most deaf after this ni matanga. Roots nza panya kuna chochota nikosa, salute juna miuta umangeos juya mboka. Nitake yodo jiko molo na ikonka, accepting you lost, main goal ni kwa moka. Tangu Linus ke queen na agyu na mboch, of course mini boss na kanyaga karoch. Niliruka kwa mbaru ni kadaru yo popo, nilimocha kecheza na losho. Mdene kwa sisu na chumanga pecha, kastanta natoka goseko saseta. Useko na lela, lele kilale taleka. Last 15 pa crib nilimocha kiweka, kam toi kwa crib nilikepa. Addict jo mess nilimocha kijepa, nikam show after this mini kulipa. Underdog bana wa smoke car, fuck car, bulldog na wa master catalog. Weni analog na kuombea kwa synagogue, dana kweka kwa dust ni kuflog. Yo ni monologue, nanya dialogue, says you share throne, mini ka hog. Kalab dog na watuma kwa throne, jana tokia kwa scene ka smog.
Man, fuck those people, mi ukini check, he avoid me. Niki wagarikona kibro ni kifo, lakini ali dead, I'll join him. Nina kilo kwa tiplo, na ngangwa kislake, we boiling. Milishindaga TikTok, chip talk, na kila time tukikutana mbongi. Wrong rende ni vitimbi, heta lionaga majogi. Huyo na kwa gani pimbi, kwanza nilimpora na dogi. Kilo unirudisha jiji, ni kukula nyama choma Nairobi. Mini lipata kabibi, kijana bado na kuona na mbogi. Babona bonga na mabudeng, hapa lazima mbanga na kuja na mabunde. Bangez na bangi jwa na kureng, jabe ikwe nadi na ndasu kuber. Hini ya wazea na mabujeng, wakiuliza nijea na jibu maber. Natoka wera na nrudi kwa wera, ni nini masela mnataka niwape. Hatozi fanana just look at us, uyo mamana niramba na nanuka jasho. Chini ya maji undercover nikivuta gas, na sisi ya tuja tupa rada ni kukula vako. Wepiga panganga tunakuja kwako, kesho utanipata nimedunga chuja zako. Wesi gangsta ati jumefuga ras, na nikifika lawama si wanajua ni Narcos.